wasaaradda amniga gudaha koonfur galbeed Soomaaliya magaalada Baydhabo ka qabatay kulan bileerin oo diiradda laga saaray mashruuca badbaadada iyo qaab dhismeedka amniga wada shaqaynta ee CSSF. Waxa kulanka ka qayb galay wasiirka amniga koonfur galbeed Xasan Cabdulqaadir, maamulka gobolka Bay kan degmada Baydhabo, saraakiil booliska qaybo shal duban ee garsoorka, mas-uuliyiinta wasaaradda amniga, ururada hanraabta dhalinyarada iyo madax ku dareertay ee IOM. Mashruu SSF way buuxisay taageeray amniga iyo waliba xasiloonida deegaanada koonfur galbeed, isagoona diiradda laga saaray horumarinta nidaamyada cadaaladda, xoojinta la dagaalanka xasilooni darada iyo kor u qaadida ku wada shaqaynta hay'adaha amniga. Mustafa Macalli Nisaaq, afhayeenka wasaaradda amniga koonfur galbeed Soomaaliya, iyo kulanka ku reed waliyaabogi inka muhiimsanay warbaahinta la wadaagay.
May magaalada Baydhabo ninka qabsoomay kulan oo lagu hadlayay arrimo xasilinta oo deegaanada koonfur galbeed. Kulankaasi oo meesha gudoomiyay wasiirka amniga dowladda koonfur galbeed Madani Xasan Cabdulqaadir Maxamed, saasoo kale ku qayb galay laamaha amniga qaybasha shal duwan sida taliyaha qaybta booliska gobolka Bay, taliyaha saldhigga, taliyaha oo CID-da, taliyaha ciidanka booliska gaarka dowladda koonfur galbeed, maxkamadii gobolka iyo qaybasha shal duwan, ururka dhalinyarada oo heer gobol iyo heer state, ururka haweenka oo heer degmo iyo heer gobol, maamulka heer gobol iyo heer degmo, saas oo kale saraakiil ku socotay, saraakiil sarsare oo ku socotay hay-adda IOM oo mashruuca safety oo nabadgelinta dadku taageeraasi, mashruuca geeka oo kulan shay hay oo barnaamijka geeka lagu dooday oo kulanka may ku saabsanaa inta badan lagu hadlayay sidii oo lan hormari lahay deegaanada lagu xoreeyo Al-Shabaab iyo hanta dowladda gacantay ka jiraan, sida oo dhanka lanku taageeri lahay xasilintii oo taageer lanku suubin lahay, sida may leeray kaabiyaasha oo arrimaha horumarka ee bulshada ee baahi arrimaha bulshada ee bulshada iyo qabti, sida may leeray maamulka adeeg daadejinta iyo qaybo shal duwan ee amniga ee lagu hormari lahay. Wasiirka amniga dowladda koonfur galbeed may eedeeyay dambagaadiyay muhiimadana siiyay kulankan oo geeka may leeray magaalada Baydhabo ku qabsoomay, mayna muujiyay in baahidiis horraangan jirtay. Barnaamijkan may leeray oo geekan tal ku furay mayba horraan lahaan kusoo biyayhe Hirshabeel iyo Galmudug, yaa muddooyinkii laha ku wadi.